ina dunda leo cheer I got me
beat by Starbiz
waiskia ina dunda leo waiskia leta mpaka down waiskia nije jeurai mzuri kama utaweka jilali waiskia ina dunda leo waiskia leta mpaka down waiskia nije jeurai kama unacheki jelebi Kijanza mani utasikia why Chizo we mpaka don mina cheki nai Teko nini kama rin mimi sijidai Ni mjanje asiki dunamai Asiki jambili bado nazibebaga Sijabonga kwa ni bado na redeem Siki jam bado naziweka down Chizo hii inaitwa city dance Ukisikia inagonga ruka tsunami Ukisikia maigami nije chinamai Nika simi na live nije chinami Nije chinamai Waiskia, ina dunda leo Waiskia, leta mpaka down Waiskia, nije jerurai Nimuzuri kama utaweka jilali Waiskia, ina dunda leo Waiskia, leta mpaka down Waiskia, nije jerurai Nimuzuri kama unacheki jelevi Sisi dance kama niko low Cheer Aza dance kama niko hee Cheer Mwasi ni maridadi kama loko bi Minapenda one girl, minapenda ting ting Sili gamble Sipidi kama badu ni muhandol Itapidi nende basi ni muhandol Chiba sipidi, sita speedily Waiskia kama natuliza bongo Tuko busy leo hadi down tukati Ye msupu anadaini ye kopeti Tili seti inapidi nipike tatu Waiskia, ina dunda leo Waiskia, leta mpaka down Waiskia, nije terrorize Muzuri kama utaweka jilali Waiskia, ina dunda leo Waiskia Mpaka down, waiskia Nije jerurai Ibuzungu kama unacheki jelebi Ukinoki pika zepu mwacha why not Asuwia kama cheke pika rhino Kamelewa utapenda kari rainage Waiskia inagonga borudanga Nimesikia hii darasa nidanga Facebook udata nimepaki vanga Pash party leo nimebeba kando Waiskia kama yeme yela dina Ile bidi ni muumbe na godizo Ile dini mbio day ya motizo Uli waiskia ni menuki daisy Pati sila ni wanavo daipizo Waiskia, ina dunda leo Waiskia, leta mpaka down Waiskia, nije jerurai Muzuri kama utaweka jilali Waiskia, ina dunda leo